halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america ood naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska africa iyo bogga internetka voa somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis 14-ka bisha julaay sanadka 2016 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo haaruun macruuf
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah 6 bilood kadib weerarkii ceel cadde maxaa casharo ah ee amisom uga kordhay
all of the conflict parties I think in Somalia first for al-shabaab it gave them a massive propaganda boost basically
waxa sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan ra'iisul wasaaraha cusub ee Britain Theresa May oo xilka la wareegtay isla markaasina xilal muhiim ah magacuuday
waxa la sameeyay khas u ah shabaabka noqon doonto wasiirka ka bixitaanka oo madowgudyo oo ahli aad u aaminsanaa in laga marka shaqada horta ugu badan waxay noqon doontaa in arrimahaas lagu mashquulo
qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa balse marka hore wararkii caalamka ugu doorka roona
Theresa May ayaa noqotay ra'iisul wasaaraha cusub ee Britain kadib markii uu xilkaasi ka degay David Cameron wax yar kadib markii ay xafiiska la wareegtay waxay ku dhawaaqday golaheeda wasiirada ee cusub si ay u bilaabaan shaqada adeeg ee hortaala Britain kadib ka bixidoodii midooda Yurub arrinta cajiibka badan waxay ahayd kadib markii duqii hore ee London Boris Johnson ay u magacowday xogeyaha arrimaha dibadda waxaana Johnson uu hogaaminayay ololihii Britain ay uga baxday midooda Yurub oo ugu dambeynna sabtay in uu shaqada ka tago David Cameron xubno kale oo si weyn uga dhex muuqday ololaha ay Britain doonaysay in uga baxdo midooda Yurub ayaa xilal waaweyn loo dhiibay iyadoo taasina ay qayb ka ahayd ballanqaadkii hore ee Theresa May u samaysay oo ku aadanaa in xubnahaasi ay xilal waaweyn u magacaabi doonto waxay isku dayeysaa inay xisbiga conservativeka ay ka tirsan tahay isku soo dhaweyso kadib markay ku kala qaybsameen arrinkani kal hore
dowladda Maraykanka ayaa ciidamo dhan 40 askari u dirtay dalka koonfurta Suudaan gaar ahaan caasimadda Juba kadib dagaal ay ku dhinteen 400 qof oo ka dhacay halkaasi waxaana laga cabsi qabaa in colaado ay markaasi hurto taliska Maraykanka ee Afrika ayaa sheegay in ciidankaasi loo diray Juba si ay u ilaaliyaan safaaradda Maraykanka ayna gacan uga geystaan sidii shaqaalaha muhiimka ahayn looga soo daad gureyn lahaa halkaasi ergiga gaarka ee Maraykanka u qaabilsan gobolkaasi Andrew Barnett ayaa VOA u sheegay in saraakiisha sare ee Maraykanka ay kala shaqeynayaan dhigooda suudaanta koonfureed sidii colaada loo dhamayn lahaa wadamada kale oo ay ku jiraan jarmalka iyo hindiya ayaa durba qaaday tallaabooyin ay ku daadkureynayaan muwaadiniintooda afyeenu hadlay hogaamiyaha mucaaradka ee suudaanta koonfureed oo ah madaxweyne ku-xigeenka riyaak mashaar ayaa sheegay in ciidankiisu ay ka baxeen juba si ay uga baaqsadaan dagaal kale oo dhaca waxa uu sheegay in riyaak mashaar uusan dib ugu noqon doonin kaynta si uu dagaal u soo abaabulo
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in Mareykanku uu filan karayo in uu arko xiisado dheeraada oo ka dhex kaca Bliiska iyo bulshada kale ee Mareykanka bilaha soo socda sanadka soo socda ama waqti kale uun Obama ayaa wada sheekaysi qaatay 4 saacadood kula yeeshay aqalka cadgelinkii dambe 4-dii shalay saraakiisha hogaamisa Bliiska qaar ka mid a guddoomiyaasha gobollada duqyaha magaalooyinka qaar gariqaanka guud ee Mareykanka iyo xubno kale ee ka socday dhaqdhaqaaqyada nolosha dadka madowga ee micne leedahay waxaana uu kulankaasi imaanayaa kadib toddobaad daran oo uu dhiig daatay taasoo qayb ka ahayd nin madow ahay oo shishiyana oo toogasho ku dilay 5 askari Bliis caddaan ah magaalada Dallas ee gobolka Texas iyo 2 qof kale oo madow ah oo iyana lagu kala dilay gobollada Minnesota iyo Louisiana oo ay dileen askar kale Obama ayaa sheegay inay u baahan yihiin inay si wadajir ah uga shaqeeyaan sidii kalsoonida bulshada loo dhisi lahaa isla mar ahaanteesina ay dadku u heli lahaayeen cadaalad siman marka uu askari dilo qof kale
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal
maalinta brita waxay ku buuxdaa 6 bilood markii maleeshiyaadka ururka al-shabaab ay weerar culusi ku qaadeen saldhigga ciidamada kenya ee howlgalka amisom ay ku leeyihiin magaalada cilcadda ee gobolka gedo ilaa iyo haatan kenya ma sheegin tirada ciidamada uga dhimatay weerarkaasi iyo tirada ciidankii joogay toona hase yeeshee mid ka mid ah khubrada sida weyn wax uga qorta howlgallada nabadilaalinta ayaa aaminsan in khasaaraha kenya ka soo gaaray weerarkaasi laga yaabo inuu ka badan yahay kii ka dhashay weerarkii al-shabaab ay ku qaaday jaamacadda gaarisa bishii abriil ee sannadkii hore halka oo ay ku dhinteen 48 qof oo u badnaa arday warbixintan waxaa inoo hayay haaruun macruuf
15-kii bishii Janaayo sannadkan ayaa Al-Shabaab ay goor subax hore ah weerar ku qaaday saldhigga ciidamada Kenya ay ku lahaayeen magaalada Eelcad ee gobolka Gedo. Waxa uu ahaa weerarkii saddexaad ee ballaadhnaa ee loo adeegsado xeelad isku mid ah ee Al-Shabaab ay la beegsato saldhig military oo ballaadhan, iyadoo horena u soo weertay saldhigga ciidamada Burundi ay ku lahaayeen magaalada Lego bishii Juun 26-keedii 2015-ka iyo weerarkii 1-dii Sebtembar ee isla sannadkaasi lagu qaaday saldhigga ciidamada Uganda ee magaalada Janaale. Laakiin weerarka ugu khasaaraha badnaa uguna saameynta badnaa waxa uu ahaa weerarkii Eelcadde. Paul Williams waa qoraaga buugga lagu magacaabo dagaalka iyo colaadaha Afrika, macalinna ka ah jaamacadda Washington University ee magaalada Washington. Waxa uu daabacay warbixin cusub oo ku saabsan dagaalkii magaalada Eelcadde.
Well, the battle at Eelcadde was a defining moment for all of the conflict parties, I think, in Somalia. First, for Al-Shabaab, it gave them a massive propaganda boost basically and helped with its recruitment effort.
Waxa uu yidhi dagaalkii Eelcadde waxa uu ahaa mid muhiim ah marka loo eego colaadaha Soomaaliya. Marka ugu horeysa waxa uu Al-Shabaab siiyay ayuu yidhi dacayad ballaaran waxaana uu gacan ka siiyay inay maleeshiya soo jiitaan. Dhinaca Kenya waxa uu ahaa ayuu yidhi guuldarradii ugu weyneed ee military ee taariikhda ku dhacda ciidamada Kenya. Sidoo kale ayuu yidhi Kenya dagaalkaasi waa uga khasaare badnaa weerarkii lagu qaaday jaamacadda Gaarisa oo ay ku dhinteen 148 qof. Dhinaca Amisoomna waxa uu ahaa ayuu yidhi muhiim sababtoo ah waxa uu bannaanka soo dhigay qaar ka mid a meelaha ay daciifka ka yihiin marka loo eego istaraatiijiyada ka dambaysa saldhigyada ku yaalla meelaha fog ee durugsan. Ugu dambeyna waxa uu dagaalkaasi muhiim u ahaa ayuu yidhi howlgallada nabad ilaalinta ee caalamka sababtoo ah waxaa loo baahan yahay in cashar laga barto sida loola dagaalami karo ururada diimeed ee mucaaradka. Paul Williams waxa uu sharaxay casharada ugu muhiimsanaa ee laga bartay weerarkaasi haddii ay noqoto Amisom howlgalkeeda iyo istaraatiijiyada ay kula dagaalamayso Al-Shabaab. Waxa uu carabka ku dhuftay 4 cashar oo uu yidhi waa laga bartay weerarkii Eelcadde.
First, I think it's crucial that Amisom has to develop very good positive relationships with local communities in Somalia.
Waxa uu yidhi ugu horeyn waa muhiim in Amisom ay la timaado xiriir fiican oo ay la unugto dadweynaha Soomaalida. Haddii aysan xiriir wanaagsan la lahayn, ayuu yidhi, Soomaalida howlgalku dhibaatooyin kale ayuu la kulmayaa, sida ururinta macluumaadka iyo inuu helo kalsoonida dadka, sida tan ciidanka Soomaalida oo kale. Casharka labaad ee laga bartay waxa uu yahay, ayuu yidhi, Amisom waxaa loo baahan yahay inay la timaado istaraatiijiya tan ka wanaagsan oo ay ku hesho macluumaadka sirdoonka ee ku saabsan dhaqdhaqaaqa iyo weerarada Al-Shabaab. Ma ogin, ayuu yidhi, inta ay Al-Shabaab ku qaadatay inay diyaariyaan weerarkaasi oo kale ah, balse waxaa loo baahan yahay in Amisom ay faham ka yeelato xaaladda dhulka. Casharka saddexaad waxa weeye, ayuu yidhi, in wadahadalkii iyo agaasinkii ka dhexeeyay ciidamada kala duwan ee Amisom, gaar ahaan marka aad eegtid Kenya iyo Ethiopia ciidamadooda ka jooga Soomaaliya ee deegaankaasi, uusan isku xirkoodu wanaagsanayn, taasina waxay waxtartay, ayuu yidhi ururka Al-Shabaab.
And then finally the fourth lesson I think is that Amisom now still lacks a mobile and rapid response force.
Casharka afraadna waxa weeye, ayuu yidhi, in Amisom aysan lahayn ciidamada sida degdega u howlgala ee rapid reaction force oo meeshii la doono si dhib yar ku tegi kara. Waa ciidan awood dhinaca cirka leh. Ciidankaasi la'aantiisna waxay ka dhigan tahay, ayuu yidhi, in taliyaha Amisom uusan gurmad u fidin karin ciidankiisa markii ay Al-Shabaab soo weerarto. Dhinaca kalena waxaa haddaba la isweydiin karaa Amisom wax cashara ma ka baratay weerarkii Eelcadde marka la eego howlgalkooda xilligan. Waa kan mar kale Professor Paul Williams oo ka tirsan jaamacadda George Washington University.
I think there are some positive signs and some negative signs basically on the positive side. I would point to the attack in June last month when Al-Shabaab attacked the Amisom base at Halgan.
Waxa uu yidhi way jiraan calaamado muujinaya in wax wanaagsan laga bartay iyo calaamado taasi ka duwan. Dhinaca wanaagga markaan ku hormara, ayuu yidhi, waxaan soo qaadan lahaa weerarkii bishii Juun ee lasoo dhaafay ee Al-Shabaab ku qaaday magaalada Halgan oo ay ku sugnaayeen ciidamada Ethiopia. Waxaan odhan karnaa, ayuu yidhi, ciidamada Ethiopia cashar ayay ka barteen sababtoo ah diyaar ayay u ahaayeen, agaasinkooduna wuu wanaagsanaa, isla markiibana waxay u yeedheen gurmadu ku jiro mid cirka ah, wayna jabiyeen weerarkii Al-Shabaab. Dhinaca kale markaan fiirino, ayuu yidhi, waxaa weli jira saldhigyo ku yaala dhul durugsan oo weli nugul, kuwaasi oo qaarkood ay Amisom ku kallifi doonto inay wax ka bedelaan ama ka soo bixiyaan ciidanka. taasina gacan kama geysanaysa, ayuu yidhi, kalsoonidii iyo xiriirkii dadweynaha meelahaasi ku sugnaa.
And I also don't see very many good signs about Amazon really dealing with the communication and coordination problems.
Sidoo kale uma jeeda, ayuu yidhi, calaamado wanaagsan oo muujinaya in Amazon ay xallinayso arrinta ku saabsan xiriirka iyo agaasinka ka dhexeeya taliskooda iyo taliyaasha ciidamada kala duwan, gaar ahaan kuwa ku sugan dooxada Juba oo ah halka ay ciidamada ugu culus ee Al-Shabaab ay joogaan.
Particularly along the Juba Valley area where Al-Shabaab retains some of its key forces.
Waxa uu sheegay Professor Paul Williams in ciidamada sida degdeg ah u gurmada haddii ay Amisom samaysato ay ka caawin doonto inay u gurmato ciidankooda markii saldhigyadooda lasoo weeraro. Sidoo kale waxay ciidankaasi ka caawin doonaan Amisom, ayuu yidhi, inay ka hortagaan weerarada joogtada ah ee Al-Shabaab ay ku qaadayso jidadka uu saadku u maro Amisom. Dhinaca kalena, ergiga gaarka ee midowda Afrika u qaabilsan Soomaaliya, ahna madaxa Amisom Francisco Madeira oo hadlaya ciidii dhoweyd ayaa ugu baaqay Al-Shabaab inay ka hadhaan gacanka hadalka ayna ka qayb qaataan dib u dhiska Soomaaliya. Francisco Madeira waxa uu sheegay in ururka Al-Shabaab aysan matalin rajada dadka Soomaalida, sidaasi darteedna ay ku soo biiraan Soomaalida dalkoodana ay wax ka dhisaan. Waxa uu ku adkaystay in Amisom ay guulo waaweyn ka gaareen la dagaalanka Al-Shabaab, isla markaana magaalooyin waaweyn iyo dhul badanba ay ka saareen ururkaasi. Waxa uu sheegay in Amisom ay sii wadi doonto dagaalka iyo gulufka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Warbixintii Haaruun Macruuf inoo diyaariyay, taasi ahayd halka aad ka dhagaysanaysaanna waa VOA.
halkaad nagala socotaan waa Voice of America. Dalka Britain ayaa markii labaad yeelanaya ra'iisul wasaare qof dumar ah. Theresa May oo ahayd xogiyaha arrimaha gudaha waxay bedeli doontaa David Cameron oo xilkaasi iska casilay dhowaan kadib markii kooxdiisa looga guuleystay doorashadii ku saabsanayd ka bixitaanka dalka Britain ee midowga Yurub. Theresa May ayaa durba bilowday inay soo dhisto xubno ka tirsan golaheeda wasiirada. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warbixinta noo diyaariyay.
Theresa May ayaa noqotay ra'iisul wasaaraha cusub ee Britain arbacadii shalay. Waxyar kadibna waxay isla markiiba ku dhawaaqday golaheeda wasiirada cusub si ay u bilaabaan shaqada adag ee hortaala Britain kadib ka bixidoodii midooda Yurub. Arrinta sida weyn dadku u soo jiidatay waxay ahayd kadib markii duqii hore ee London Boris Johnson ay u magacowday xogeyadii arrimaha dibadda. Johnson ayaa hoggaaminayay ololihii Britain ay uga baxday midooda Yurub oo ugu dambeynna sabtay inuu shaqada ka tago David Cameron. Theresa May ayaa sidoo kale xilal waaweyn oo muhiim ay u magacowday xubno si weyn u taageersanaa ka bixidda UK ee midooda Yurub, kuwaas oo ay ku jiraan wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Philip Hammond oo ay u magacowday xogeyaha maaliyadda, halka Amber Rudd ay fariisan doonto xafiiskii Theresa May kasoo tagtay ee xogeyaha arrimaha gudaha. Sidoo kale, xogeyihii hore ee gaashaandhigga Liam Fox ayaa u magacowday inuu noqdo xogeyaha ganacsiga caalamiga. Dr. Axmed Cali Khayre oo ka fallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan waddanka Ingiriiska ayaan weydiiyey bal sababta ka dambeysa in xubnihii u ololeynayay in Britain ay ka baxdo midooda Yurub ay Theresa May u magacowdo xilal waaweyn.
Golaha wasiirada xubnaha ay hadda magacowday waxaa ku jira horta shaqsiyaad aad ugu ololeynaya in Ingiriis ka baxo midooda Yurub. Way ku jiraan kooxdii kalena oo rabtay in la joogada Yurub xubnaha magacaabay ku jiraan. Laakiin hadda waxa oo aad oo la hadalhaya waxay tahay ninka hadda loo magacaabo wasiirka arrimaha dibadda oo Boris Johnson oo haajira duqii hore magaalada London, ninka hogaaminayay kooxdii rabtay inay ka baxdo midooda Yurub. Mana arrinkaasna waxay ila tahay beddelkii kuwaas ku sheegta in ay rabto in ay midayso xisbiga oo conservativeka iyo dalka. Sababta sidaan ognahay dalkan hadda Britain aad ayuu kala qaybsan yahay, 12 million waxay u codeeyeen inay ka baxaan midooda Yurub, 16 million waxay u codeeyeen in la joogo. Maana dadka waa kala qaybsan yihiin, xisbiyadu waa ku kala qaybsan yihiin. Marka si la iskugu soo dhaweeyo oo loo tuso dadkii rabay inay ka baxaan midooda Yurub inay matalaad ku leeyihiin dowladda cusub, maadaama ra'iisul wasaaruhu ay kamid ahayd dadka u ololeynayay in la joogo oo lagu jiro midooda Yurub, taasa ugu weyn.
Ra'iisul wasaarihii shaqada ka tagay David Cameron ayaa xafiiska sii joogi lahaa tan iyo sanadka 2020 markaasoo wakhtigiisu uu ekaa, waxaase uu go'aansaday in uu baneeyo xafiiska kadib markii siyaasaddii uu isagu rabay inuu ku hogaamiyo Britain lagaga awoodroonaaday, islamar ahaantaasina ay Britain go'aansatay inay ka baxdo midooda Yurub. Waxaa laga baran karaa tallaabada David Cameron iyo dowladdan cusub ee lasoo dhisay. Waxaan weydiiyey Khaliil Cabdiraxmaan oo isagu ka faallooda arrimaha siyaasadda islamar ahaantaasina ka mid ah tifatirayaasha degalka wararka ee wardheer news.com, isagoo London jooga, ayuuna khadka telefoonka igu waramay.
David Cameroon xubnihii xitaa wasiiradiisa ka tirsanaa ee u ololeynayay inay Britain ka baxdo midowga Yurub waxa ay ku adkeysanayeen inuu xilka sii hayo oo uu waqtigiisa dhamaysto. Siyaasha waxaad moodaa in ay aada u adkaanayso isaga oo guuldaraystay una ololeynayay in ama aynu oran karno kusii ku hayn kari waayey waddankiisa inay ka sii mid ahaato Yurub ujeedadii ahayd in uu haddana xilka sii haya. Taasi waxay ku noqon lahayd olxumo aada u weyn. Taas ayaana keentay inuu maaragtay xilka isaga bedelo. Runtii waxa ay cashar u tahay ama dunweynaha kale siba wadamadan soo koreya ama Africa in qofka xilka haya madaxweynaha ama marka uu arin uu weyn oo waddanka saameyn ku yeelanaysa sidii uu ugu talagalay u fulin kari waaye ee uu ku guuldaraysto in aanu meeshaas sii fadhin ee uu kursiga iskaga tagaa. Runtii waa arrin wax weyn laga baran karo aadna muhiim ah ayaan igalta.
Dowladdan cusub ee Britain ayaa waxyaabaha horyaalla waxaa sidoo kale ka mid a sidii ay u kala guran lahaayeen Britain iyo dalalka midooda Yurub kadib markii bishii hore ee Juun ay Britain go'aansatay inay ka baxaan midooda Yurub. Waa kan mar kale Khaliil Cabdiraxmaan oo ka warramaya shaqooyinka culus oo dowladdan cusub ay hortaallo.
dhibaatooyinkii hore u jiray intii uu ra-iisul wasaaraha ahaa David Cameron dhammaantood waa kuwa iyagu xilligan taagan. Taas waxa u sii wehelisaa dhibaatooyinka ka imanaya ka bixitaanka. Waxaa jirta in dhinaca dhaqaalaha ood moodayso in sidii loogu talagalay hadda aanu kobocu ahayn dhibaatooyin ay ka jiraan dhinaca sidii loo maal kharashka ay dowladdu ku bixiso dhinaca caafimaadka sidii ay maaragtay u joogteen lahayd. Taas lafteeda oo iyadana dadku ay leeyihiin way adkaanaysaa. Waxyaabahaasi oo dhan waxaa hadda soo biiraya dhibaatooyinka ka dhalan kara Yurub. Marka waxaad moodaa haweeney cusub ee hadda xilka la wareegtay oo iyadu horey u ahaan jirtay wasiirka arrimaha gudaha in ay runtii howlo aada u culusii ay hadda horyaalla.
Theresa May ayaa waxa ay magacowday wasiir ka shaqayn doona kala gurashada midooda Yurub iyo Britain, iyadoo tani ay muujinayso sida ay uga go'an tahay Britain inay ka baxaan midooda Yurub. Sida uu faahfaahinayo mar kale Axmed Cali Maxamed Khayre.
haddana midna way caddahay inay Ingiriisku si fiican u go'aansadeen ee dowladduba inay ka baxaan. Sababta wasiir waxaa la sameeyey khaas u ah oo shaqadiisa noqon doonto wasiirka ka bixitaanka oo midooda Yurub oo ah nin aada u aaminsanaa in laga marka shaqada horta ugu badan waxay noqon doontaa in arrimahaas lagu mashquulo. Shaqooyinka hadda isleeyahay ugu horey waa horyaalla dadka ay qaadeen dadkii u oleynaya in midow Yurub laga baxo waxay ahayd in la yarayn doono kasoo gudatiga oo wadanka Yurub ka yimaada, wadamada Yurub ka yimaada. Arrinkaasna waxaan u malaynaa wadahadal adag ayaa meesha ka imaan doona.
Theresa May ayaa noqonaysa haweeneydii labaad ee ra-iisul wasaare ka noqota Britain.
warbixintaasi waxaa noo diyaariyey Jamaal Axmed Cusmaan ku saabsanayd ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi Britain. halkaad kala socoteenna waa Voice of America.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan. ururka caafimaadka adduunka ayaa kusoo warramaya in ku dhawaad 1 bilyan oo caruur ah oo ku dhow kala bar tirada guud ee caruurta dunida ku nool ay ahaayeen kuwo la kulmay tacadiyo jireed iyo mid maskaxeed sanadkii lasoo dhaafay. Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO waxa ay qaadaysaa tallaabooyin si weyn loogu dhimayo gacanka hadalka ka dhanka ahee caruurta ee dunida. Wariyaha V O eda Lisa Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Geneva. Waa kanse Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo inoo soo jeedinaya warbixintaas.
cilmi baaris la sameeyey ayaa muujinaysa in 4 caruurba dunida uu mid la kulmo tacaddi dhinaca jirka ah, halka 5 gabdhoodba hal iyo 13 wiilba uu mid ka mid ah dhibbane u yahay xadgudub dhinaca galmada ah. Alexander Budgett oo ah iskuduwaha ka hortaga dhibaatooyinka ee hay-adda caalamiga ah ee WHO ayaa sheegay in cawaaqibka ka dhasha tacadiyada noocan oo kale ah ay yihiin kuwo baahsan laakiinse aysan dadku qadarinin.
What we get to see is the tip of the iceberg in the shape of death. For instance, homicide is among the top 5 causes of death in adolescents, and in some regions or in some countries is number 1.
Tusaale ahaan, qaar ka mid ah gobolada dilka waa 5 arrimood ee ugu badan sababaha dhimashada dhalinyarada soo hana qaadaysa, halka dalalka qaar caalamka dilalka caruurta uu soo galayo nambarka 1 ama 2. Tacadiyada ka dhanka caruurta waxay sababi karaan dhaawacyo dhinaca maskaxda ah, kuwa gudaha, gubniin iyo dhaawacyo dhinaca jirka ah. 100 milyan oo kiis rabshadaha ka dhanka ah caruurta waxay horseedi karaan xanuunada dhinaca maskaxda sida isla hadalka iyo walaaca.
Violence against kids often can lead to mental health problems like depression and anxiety.
Bajad wax u tilmaamay inta cadiyada lidka ku ah caruurta in xitaa ay horseedi karaan adeegsiga daroogada iyo in dhalinyarada ama caruurta ay noqdaan alkoolistayaal, kuwa u go'doomaya cabidda sigaarka iyo gogoldhaafka aanan ammaanka ahayn. Waxa kale uu sheegay in falalkaasi oo dhan ay ku hogaamin karaan caruurta inay qaadaan cudurrada khatarta ah sida kansarka, dhiigkarka, sokorta, xanuunada ku dhaca beerka, cudurka HIV AIDS-ka iyo xanuuno kale. Warka wanaagsan ayaa ah in qaar badan oo ka mid ah tacadiyada loo geysta caruurta lagu hortegi karo iyadoo la marayo tallaabooyin lagu xakameynayo gunta hoose ee sababaha keena arrimahan oo dhan. Wuxuu sheegay in WHO iyo 9 hay-adood oo shaqo wadaag la ah ay soo hindiseen barnaamij ka kooban 7 istaraatiijiyadood oo ay ugu magac dareen Inspire, oo ah 7 xarfood oo lasoo gaabiyey, kuwaasoo midkiiba uu u taagan yahay hal istaraatiijiyad. Waxa uu intaasi raaciyey in mid kastaa ay tijaabiyeen isla markaana ay ka soo baxday natiijo wax ku ool ah. Tusaale ahaan, wuxuu sheegay in xarafka I ama E uu u taagan yahay fulinta iyo dabaqidda sharciga, sida xadaynta adeegsiga hubka ee dhallinyarada. Wuxuu sheegay in tani ay ka soo baxday natiijo la taaban karo gudaha dalka South Africa oo ku guuleysatay in ay yareeyaan dhimashada kumanaan dhallinyaro da'yar ah muddo 5 sano gudahood. Tallaabooyinka kale waxaa ka mid ah in da'yarta loo abuuro deegaan ammaan ah, in loo helo waalidkooda iyo dad taakuleeya, in la xoojiyo dakhliga soo gala, iyo in loo helo goobo lagu daweeyo caruurta dhibanayaasha ah, iyo in loo helo goobo waxbarasho oo aamin ah.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayuu kaasi ahaa, wuxuuna inoo soo koobay warbixintii Lisa Schlein ay ka soo dirtay magaalada Geneva.
Heerka fiditaanka xanuunka HIV AIDS ayaa haatan la sheegaya inuu yahay mid hooseeya galbeedka qaaradda Afrika marka la barbar dhigo qaaradda Afrika inteeda kale. Hase yeeshee, waxaa weli walaac ka jira qaadashada daawooyinka looga hortago fayraskaasi oo hooseysa meelaha qaarkood. Emil Loob ayaa warbixinta nooga soo dirtay. Abidjan Ibrahim Xasan Daanduray waag.
Stephen Ali Ali de Kwame ayaa waxa uu wadada ku marayaa socod isagoo garaacaya albaab. Wuxuuna la hadlayaa haweenay cunug xambaarsan, wuxuuna ku dhiirigelinayaa in daawada la siiyo cunugaasi si ay wax ugu tarto. Waame oo haweenay sheekadan ay dhex martay ayaa weydiiyey miyay sameeyeen baaritaankii ugu dambeeyey ee cunuga. Haweenayda ayaa waxa ay ku jawaabtay maya, laakiin baaristii ugu horreysay ayaan samaynay. Kwame ayaa haddana weydiiyey haweenayda maxay yidhaahdeen wuu caafimaad qabaa, ay haweenadu ku jawaabtay. Qaadashada daawada ka hortaga fayraska ee AIDS-ka ayaa ah mid yarayn karta in hooyada uurka leh cudurkaasi ay u gudbiso cunuga ay caloosheeda ku sido xilliga uurka iyo kan dhalistaba. Kwame waxa uu sheegay in dadka aanay daawada u qaadan sidii la rabay oo ay ugu wacan tahay sababo badan, qaarkood oo niyad jabay iyo qaar la marin habaabiyo oo khuraafaad iyo daawo dhaqameed aaminsan, iyo kuwo kaleeto oo aanan haysan lacag ay ku raacaan gaadiidka keena xarumaha caafimaadka, iyo iyaga oo aan rabin in lagu ogaado xanuunka cuqdana ka qaba in lagu ceebeeyo.
Just last week a couple came to the clinic and they recognized one of the nurses, so they didn't want to come back to get their treatment.
Toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa laba qof oo isqaba ay yimaadeen rug caafimaad. Waxay aqoonsadeen mid ka mid ah kalkaaliyaasha, markaas ay goosteen inaanay doonaynin in mar kale ay u soo noqdaan daawadooda. Sidaa darteed ay aniga weydiisteen inaan u geeyo daawada iyaga oo qaaday cuqdad ah in lagu dhaleeceeyo xanuunka. Kalkaaliyadan ayaa HIV qofka baaraysa.
For first line treatment there is no problem, but for the second line there are always stocks out. We are people living with HIV and AIDS. We are told we have.
Rugaha caafimaadka ayaa waxa ay bixiyaan baaritaan HIV oo bilaasha, iyadoo dowladda Ivory Coastna ay daawada ka hortaga fayraska HIV-da ay sanadkii 2008 ka dhigtay bilaash. Dadka qaba fayraska ayaa laba jibaarmay 30%, laakiin hay-adaha gargaarku ay sheegeen in heerkiisu weli hooseeyo. Daawada ayaa inta badan waxay ka dhammaataa xarumaha caafimaadka. Tan iyo sanadkii la soo dhaafay ayaa waxaa la meel mariyey nidaam feejignaaneed oo ah in marka qofka daawada gabaabsi ay ka noqoto ama ay ka dhammaato uu la xiriiri karo isbahaysiga hay-adaha aan duuliga ahayn ee ku shaqada leh daaweynta HIV AIDS-ka si ay u helaan daawada. daawada ka hortagga viruska ayaa waxa ay awood u leedahay inay yarayso in viruska uu ku fido jirka iyadoo dib u dhigta bilowga ama weerarka ugu horreeya ee xanuunka aidiska. Tamsir Sal waa wakiilka UN AIDS ee dalka Ivory Coast.
We could better the situation by producing the ARVs locally, not necessarily with
sidan xaaladda waan ka sii wanaajin lahayn haddii daawada gudaha laga soo saari lahaa, daruuri ma aha dal balse gobol ahaan, taasi oo yareyn lahayd qiimaha la siisto daawada. Daawada ka hortagga AIDS-ka ee dalka Ivory Coast ayaa waxaa iska wada kaashada maalgelinteeda dalkaasi iyo hay-adaha Global Fund iyo BEPFAR, laakiin baahida daawo ay weli cirka ku shareeran tahay iyo sicirka la siistaba. In ku dhow 80% ayaa daawada laga isticmaalo Afrika waxaa laga soo waaridaa dibadda, iyadoo dalal badan haatan ay ku jiraan dadaal ah in gudaha dalalkaasi laga soo saaro, iyadoo dalka Koonfur Afrika uu dhowaantana ku dhawaaqay inuu sameynayo shirkad dalkaasi uu leeyahay ee warshadaysa daawada.
Warbixintii Emilio Loop ayay taasi ahayd. Ibraahim Xasan Danduri ayaana inoo soo koobay. Halkaad ka dhegaysanayseen waa VOA dhegaystayaal. Markana bal dhinacii sugaanta aynu ku yaraan sano heestan.
si dabacsan ayaan ku soo xirinaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigu Haaruun Macruufa iyo Jamaal Axmed Cusmaan oo idinle intaannu ku kulmi doono idaacadda duurnimo nabadgelyo.
Jaayl kayga guriga dabow ma qaba jaayl kayga guriga.